find me and redesign my senses. Wa zamani Freddy, die please. Niache nisepe, how can I leave? Hivi tabidi mpunguze mapepe. Balance my sanity, nisijokota madebe. Kuridhika ni adui kama ujui. Natamai naweza ruin all your energy and fluid. Ndo sababu uko chini na ukui uko baya na utambui. I'm trying to let me know. Najabia daily nipunguze nja. Tawezaje kusurvive, kila siku ni surprise. Do I really need this or want it for hype? Tumie muda kufix this au niende na vibe. Najaribu saka shade by the sunny side. Ili nyono pande freshi for my divine. Kabla ya futi sita kudecline. Labda utakuwa happy and satisfied.
Always wanting what we don't have. Na tukipata we can get enough. Satisfaction never guaranteed. Na tafta balance for my sanity, yeah. Wanting what we don't have. Na tukipata we can get enough. Satisfaction never guaranteed. Na tafta balance for my sanity, yeah.
Yeah, najisikiaje ukiona mwenzako amemake it. Mesha haso kila kona na aieleweki. Wona simama na kushukuru au na mjazi ya beki. Unaufungua moyo au unafunga geti. Fungua akili, mwili and soul. Sijazi chuki, just love. Moyo mashine, jiongeze, ondoa chuki kwa koo. Na hii ni kwa dili ya koo. Na koo. Na koo. Acha my stories a block. Mbele ni wewe na God. Nyuma utageuka chuvi, elekeza kichwa above, huh? Na hii ni kwa dili ya koo. Na koo. Nako, najaribu saka shade by the sunny side. Ili nyone upande freshi for my divine. Kabla ya futi sita kudecline. Labda utakuwa happy and satisfied.
Always wanting what we don't have. Na tukipata we can get enough. Satisfaction never guaranteed. Na tafta balance for my sanity, yeah. Wanting what we don't have. Na tukipata we can get enough. Satisfaction never guaranteed. Na tafta balance for my sanity, yeah.
Thank you.